dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turibanda ku kibazo cy'amakimbirane n'intambara bibera mu gihugu cya Ethiopia kuva umwaka ushize. Ni ikiganiro mugezwaho na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe uri hano I Washington.
Kutiba kunzi mukomeje gutega matwi radio ijwi rya America ivugira na Washington DC. Ndabasoje kandi mbifurije kugira umunsi mwiza. Hashize umwaka urenga muri Ethiopia hadutse intambara ihereye muri Tigray kamwe mu turere tugize iki gihugu gaherereye mu majyaruguru. Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 11 ubwo Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wahawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel muri 2019 yatanze itegeko ko ingabo za Ethiopia zijya gutesha abarwanyi b'umutwe wa TPLF ubwo bagabaga ibitero ku bigo bya gisirikare bya leta biri muri ako karere ka Tigray. Nyuma yaho ibintu byahinduye isura mu buryo bwihuse kandi butari bwiteguwe na leta kuko uyu mutwe w'abarwanyi ba TPLF wahise usa nk'ushoje intambara kuri ubu yamaze no kugera mu tundi duce twinshi tw'igihugu aho banarwana ubu berekeza mu rwa mukuru Addis Ababa. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kemeza ko aho ibintu bigeze ubu bigoye kumenya niba hari icyakorwa ngo ibintu bisubire mu buryo biciye mu biganiro. Iki kibazo cy'umutekano muke urangwa muri Ethiopia cyatangiye ryari nabahe bategetse bo muri kariya karere ko mu ihembe rya Afurika bavuga muri iki kibazo. Iyi ntambara ishobora kugira ingaruka ki mu bihugu byose byo mu karere k'ihembe rya Afurika? Ibi ni bimwe mu bibazo abatumirwa bacu baza kugerageza gusubiza muri iki kiganiro. Tukabatumiriye Chondo Gervais, umunyapolitiki wabaye muri Ethiopia igihe kirekire. Dutumira kandi na Jean Damascene Hakuzimana, umunyamakuru ukurikiranira hafi politiki yo muri Afurika. Njubageza iki kiganiro nitwa Tim Harris Shimwe Bahikaze. Reka mere kuri Chondo wabaye igihe kirekire muri Ethiopia abanze aducire ku mayange gato ku mateka yaho iki kibazo cy'amakimbirane cyaba cyaratangiriye.
Tim urakoze cyane. Icyo kibazo cya leta ya Ethiopia n'icy'abatigrinya ni ikibazo ku mateka ya Ethiopia. Ndashaka kuvuga ko igihe cy'ubwami umwami w'abami Haile Selassie yagirimaga icyo gihe uko bene mu na Mengistu Haile Mariam, noneho muri iyo periode hatangira ubwicanyi budasanzwe bwabaga mu mujyi wa Addis Ababa ukabyo ugasanga ibirambo hirya no hino. Ubwo rero hari ukuntu umuntu wari inshuti y'uriya witwaga Mirete Zenawi nawe yavuye muri ibi ngibyo. Mirete Zenawi akaba akomoka muri Tigre ahita asubiranye gutangiza intambara yo kugira ngo batake nabo ubutegetsi bwo kwandika, ariko ubwo ngubwo akajya gutangiza iyo ntambara. Hasanzwe hari n'indi ntambara iri hagati ya Eritrea na guverinoma nyine ya Ethiopia bo bashaka independence, uretse ndetse n'indi ntambara yari yatangiye muri 1962. Noneho ubwo bari bari ari bo muri Tigray bagiye gushaka guhirika ubutegetsi baza kugira aho bifatanya n'abo muri Tigray. Bakifatanya kubera iki? Kubera ko burya uriya perezida wa Eritrea witwa Saferoki akaba mubyara wa Nyakubahwa. Kimwe na nabyo abantu batakunda kumenya ni uko buriya ururimi ruvugwa rubagaho cyane muri Eritrea ni Tigrinya, ni ukuvuga ikirimi cyo muri Tigray. Ntabwo bafite ururimi rwabo bwihariye, ururimi rukomeye ni Tigrinya, wenda hakazamo Icyarabu. Ubwo rero mu kurwana bose barwanya guverinoma ya Mengistu Haile Mariam baze kugira kumvikana barafatanya baza guhirika ubwo butegetsi bwa Mengistu barahunga ava muri Ethiopia. Kubera ko barimo n'abavandimwe bakomeza gufatanya ubutegetsi burakomera kuko bari bumvikanye ko nibamara gufata Addis Ababa iyo independence ya Eritrea bazayihabwa nta kandi. Ibyo rero kuko byarakozwe Mengistu ubutegetsi bwe bwahinduye muri 1991, hanyuma Eritrea itangira gukora nk'igihugu cyigenga, ariko bagomba gusaba kamarampaka yabaye muri 1993, hanyuma ku majwi menshi nibwo abo ba Eritrea babonye ubwigenge. Ni byose rero byaje gutangira imbarutso ikaba amatora yagomba kubaho mu rwego rw'igihugu cyose n'intara zose ariko ubutegetsi bwa abaminisitiri b'intebe baravuga ati turi muri covid ntibishoboka tuzarinda ko amatora nako covid igabanuka amatora akabona kuba abandi batera imbere baragenda bariturira ndavuga abo muri kiga basuzuguje ngibyo bya leta yabitabye umujinya urazamuka gutyo nibwo batangiye ndetse n'imbarutso yo kugira ngo intambara itangire hagati yabo bamwe bavuga bati muradusuzugura abandi bati turigenga dufite utonomiye ntabwo dushobora kuba mwabuza kumwatuza kugira ngo tuzabyarire dusanzwe ngayo nguko nk'uko ku rwanda rero natangiye mbabwira ko tuje na eritereya bafatanyije guteka ubutegetsi bw'abaminisitiri baza guswana ari abavandimwe bakojeje inkwi zo bundi eritereya iragenda ijya kurwana ku ruhande rwa guverinoma yabyitabira bose bafatanyirije kuri ibi ngibi bya tigre nabyo rero bituma bakomplike intambara abaturage nibo bazigwamo n'ibyandi bakubwira ngo iyo inzovu zirwanye ibyatsi n'ibyo binababarira abaturage bicwa n'inzara abandi barafunga abandi barapfa bamusatu b'amasasu ndetse hakaba n'abandi byo kujya gukora abantu ubwoko bwabo kandi ibyo byose bikaba ku mpande zose ngiyo muri make intandaro yabyo y'abantu bahoze buzuye bafatanyije y'abantu baje bagashwana y'abantu ubutegetsi bwashyizwe ugasanga bumvikana n'abo ngabo bandi bahoze bashwanye biba bikomera aho ngaho ubu rero ikintu kirimo gikomeye nk'uko nanone nk'abo muri kigali bafatanyije n'indi miti n'imitwe y'abarwanyi n'ikintu cyitwa oere ni ukuvuga ni front de liberation de l'homo kandi ari nabwo bwoko buriya minisitiri w'intebe akomokamo ndetse nabwo nababwiraga ko aribwo bunini aribwo nyamwinshi niba ariko nabyo tugerageje n'andi moko aba hari kuri
urakoze cyondo kuri iyi ncamake y'amateka uduhaye uvuze ko Meles Zenawi wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Ethiopia akomoka muri Tigray kandi ari na mubyara wa perezida Isaias Afwerki perezida wa Eritrea ndetse banafatanyije kurwanya ubutegetsi bwa Addis Ababa icyo gihe bwari buyobowe na Mengistu Mariam hari amasezerano azwi aba bategetsi bombi baba barashyizeho umukono y'ubufatanye
abisabeba kandi aribo baturuka muri Tigre yaba uko kugira ngo bigaragare ko ntawe uzaza kubatera cyangwa se ngo bahutaze babarekira imbunda nyinshi zishoboka zose imbunda zikomakomeye bazisunikira muri Eritrea nka garanti yo kugira ngo hatazagira ubatera hagati aho ngaho ndetse bagiye gushyiraho no constitution cyangwa itegeko nshinga rya Ethiopia bazanamo n'ingingo ivuga ko n'ibintu n'izindi ntara n'andi mbaho moko ashobora kuba yakwigenga ko ashobora moko yo muri Ethiopia kuko burya ni menshi ngo bakubwira aho bita amahara bakakubwira aburomo nibo benshi cyane kurusha abandi bose bakakubwira dezafare bakakubwira abo batigre n'ibindi byose
cyondo reka twibutse abumva ijwi rya Amerika ko Tigraya ari akarere kamwe ko ka Ethiopia gaherereye mu majyaruguru ari naho iyi ntambara turi kuganiraho yatangiriye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 twumvise amateka ariko nagira ngo ahangaha nkubaze Tigraya ikura ubushobozi hehe ku buryo ishobora guhangayikisha leta kano kagene
iyo regime yo muri Tigray iyo wowe n'abantu bakomoka muri Tigray bava muri cya kintu cyitwaga Rukon de Liberation de Tigray yabyibona imfashanyo zose izibonye nk'icya kabiri cyangwa birenze ikagenda ijya guteza imbere intara ya Tigray ari uguteza imbere iterambere ryayo risanzwe ari no gushyiraho igisirikare gikomeye bimara gutyo bagenda babikora gutyo noneho rero hakaba hari akantu k'akarondorondo kitwa umujyi witwa Badme Eritrea ikavuga iti Tigray kuko ariho ifatanye na Tigray nabo bakavuga bati bimwe ibyo bintu byose nagiraga duhore nko guterana umubyara bigitangira bakagira gutya bakabita ko ari ba agame mundi naho teritwari wa gutini na ninani niho gatoya ijya kwigira aho ngaho Tigre ariko iyo bavuga ngo ni ba agame babaga niko kubasuzugura kubabwira ko ntacyo bamaze bati mukati twifata dushaka ba agame kandi twarafasha ditabeba bati namwe iyo tutayibafasha ntabwo mwari kubasha kubafata batangira gusaba n'ibintu byo guterana ibyara no guterana amagambo umunsi umwe iyo Eritre iza gushoboka muri ntara ya Tigre ijya guhozwa mu mujyi wa Badme rurambikana zinakubwira abantu barabavandimwe baba bandi bateye ubwoba abantu barapfa ndetse hazamo abantu baza kubahuza ari umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari umuryango w'abibumbye ndetse haje no kuzamo icyo gihe hajemo u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga nabo bahe ntagahunda yo kugira ngo bagarure amahoro yabo, ariko bayiza no gusanga abanyitigire ntabwo bashaka.
Aho urangirije niho nakomoje ho kare nkubaza niba hari amasezerano abatigreya bagiranye na Eritrea y'ubufatanye none byarangiye ari bo basubiranyemo.
Ubwo rero intambara yarakomeje biza kugera aho babijyana muri arbitrage, nakuvuga kujya kubashaka muri ya cyarahe kugira ngo baze kureba uburyo bahunga. Muri ibyo barimo byo kubunga nikanaho bidafashe bakabyemera, ubundi ntibabyemere, ariko ntibizajye mu bikorwa. Ni ibyakozwe nk'ubundi intambara byaje yatangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Ibyo byo kugira ngo babone igisubizo kuri iyo ntambara bidafunguza muri bibiri na kabiri gutyo, ariko barangwa kubishyira mu bikorwa. Ubu rero Meles Zenawi arapfuye, abamusimbuye ntabwo barangije icyo kibazo. Ejo bundi aha ngaha muri bibiri na cumi n'umunani uyu muminisitiri w'intebe uriho Abiy Ahmed nibwo yageze aho ngaha ati tugiye kwemera uko urwo rubanza rwaciwe muri bibiri na kabiri, hanyuma ntibirangire turi ko twazana amahoro. Twazana amahoro ndetse abantu bakibivuga ngo agiye asumara niyo kapitali ya abonanye na Afiworki perezida wabo kuva bafata ubwigenge. Mbemeranya ko bagiye kubishyira mu bikorwa ndetse n'umubano wabo mu rwego rwa diplomati barawusukura, nawe azagusura Ethiopia nibwo, ndetse n'uwo muvuye mu prime ministre mu bibiri na cumi n'icyenda yabonye igihembo cya prix Nobel y'amahoro. Ubwo rero abantu bakagira ngo birahagaze, ariko noneho kubera impamvu zabo interine mwanyungu wangu ni mjibu hangu wa mwere mwere Ethiopia mwere vyaka hiyo siku wa mwere miyongu chenda narimwe yonara ya Tigre ni wali tibe nivyo na kuya kwa nani terambele ya ni ya jisikare ya ni kikyo subjetis wale wa kutambula wa kutambula wa kutambili mwere 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 mpromye ministra wala kwa ingo yenye ni mwere kuzena wa yaku yeko fachize ho ingo yu hapia mehez basanda hako na mwere jikuri shana wani chano seba tanje kutana wa ilengaji nana wa ilengaji.
Reka nonge kuri Jean Damascene Philose, ntabwo nakwibagiwe nifuje ko Tondo abanza gusobanura neza abatwumva uko iki kibazo cyatangiye. Wumvise amateka yaho byatangiriye izi ntambara zo muri Ethiopia, nawe urazikurikirana nk'umunyamakuru, iyo ureba ingaruka zishobora kuva muri iyi ntambara ubona zidashobora kurenga imbibi za Ethiopia zikaba zagira kure muri kana karere k'Ihembe rya Afurika, niba se bishoboka ubona zakwindwa gute ngo akarere kose katazafatwa?
Urakoze cyane. Iyi ntambara nk'uko Tondo yabitanze mu mateka, iyi ntambara ishobora kuba mbi cyane ku karere, kubera ko Ethiopia yirebye mu rusobe rw'ibihugu aho yari yicaye hagati y'ibihugu, usanga aricyo gihugu cyari gifite umutekano wavuga ko uhamye muri iyi myaka icumi gusubira icumi ishize cumi n'itanu irahera mu majyaruguru igana mu majyepfo. Dufite abatiguye mu majyaruguru bari kumanuka, abaromo, abafara bari gufatanya bagana mu murwa mukuru Addis Abeba. Noneho nk'uko Tondo yari abivuze mu mateka, urumva ni igihugu n'ubundi cyagiye gifatanya na kigenzi cyacyo Eritrea mu kurwana no kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwari buriho. Ubigereranyije rero no kuvuga ngo Eritrea nta mahoro ifite, cyane ko iregwa nayo ikiganza muri iyi ntambara. Nta wuza aho bisabishyira niba Tigray bagiye gufata igihugu mu gihe bagifata umva Eritrea byaba byongeye gusubira kuri nabwo. Dufite Egypt mu ruhande rugana ku nyanja, Egypt imeze nk'aho ariyo itambikizana ibintu muri Ethiopia. Iyo nayo ubwayo ntabwo iri kohereza ku rundi ruhande, niba ari ubucuruzi ari imibanire ntabwo biri kugora. Hari Somalia ku rundi ruhande rwegereye inyanja na rwo mu burasirazuba, iyo ubwayo isanzwe ari isobanuro ry'imitwe y'iterabwoba, kandi Ethiopia yajyaga ifasha mu kurwanya iterabwoba riri kubera muri Somalia, kuko ifite igisirikare gishoboye kandi cyari gifite imbaraga. Ngo birumvikana ko nayo irwongere ku ikijyanye n'iterabwoba kibuzamuke ku rwego ruhambaye, ngira ngo nabyo bihangayikisha Amerika cyane cyane nkurikije ibyo ngenda mbona. Dusigaranye Kenya mu majyepfo. Kenya nayo iri bwakire impunzi nyinshi mu gihe intambara yakomeza ikaba yagera mu murwa mukuru Addis Abeba.
ndetse tukagira Sudani ku rundi ruhande na Sudani y'Amajyepfo izubwazo nazo ziri mu bibazo muri iyi minsi. Bavuga ngo kubura igihugu nka Ethiopia kukiburamo amahoro bisobanuye ko kari agace kari mu ntara kadatuje kari mu bivurunga.
Jean Damascene ndagushimiye. Chondo, ndibaza ko nawe ushobora kubona muri buno buryo nk'uko Jean Damascene abisobanuye ko iyi ntambara ishobora kuzagira ingaruka mu karere kose k'ihembe rya Afurika. Ariko noneho reka ngaruke gato ku buryo wari wakomojeho mukanya, aho wavuze ko Abiy Ahmed, minisitiri w'intebe wa Ethiopia, yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Uyu munsi kuba ari gukangurira abasivile kujya ku rugamba, ntabwo ibi bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara?
Mbere kuri ibyo mugenzi wacu yaramaze kuba Jean Damascene, nabanza mbibutsa nyine ko buriya bagende Eritrea ibonye ubwigenge, igihugu cya Ethiopia cyabaye igihugu kidakora ku nyanja, kuko bari bafite icyambu cya Massawa n'icya Sabi, ibyo byose byagiye kuri Eritrea. Noneho ni bwo nyine kuko arabisobanura byagiye byagukira Djibouti no muri Somalia no muri Libya na Sudan ndetse na za Kenya. Kenya yavuze ko bagomba guhagarika imirwano yo iri ku ruhande rwa Ethiopia na Somalia. Nayo hagati aho ngaho hari amakuru yavuga ko bohereje nabo imitwe y'abarwanyi bajya gukorera imyitozo ngo muri Eritrea, ariko mu by'ukuri yari kugira ngo bafashe leta ya Ethiopia. Sudani nayo ifite ibyo bibazo, nabo bagiye bakozanyaho abambuka imipaka bajya bakurikiranye abihisheyo baba muri Eritrea cyangwa se muri Tigray, nabo icyo gice kibazo kirahari. Ibyo nagize tumwe kugira ngo bashimangire ibyo yari amaze kuvuga. Ikindi rero gikomeye murimo kuvuga ni bya kiriya gihembo cy'amahoro, igihembo Nobel cy'amahoro. Abantu baravuga bati ariko si ibintu bike, ibyo ntabwo byari ko byabaye konyine. Muribuka ko na hano muri Amerika igihe bagiha Obama agakurikira ziriya ntambara muburasirazuba hagati, nabwo abantu basigaye bibaza cyangwa se bakavuga n'ibintu nawe bakavuga ati se buriya ni igihembo cy'intambara cyangwa n'icy'amahoro, nabyo ni ikibazo gikomeye. Ariko nawe birumvikana niba nk'umuntu iyo gitewe ngira ngo nibyo ubanza kuba ushyira imbere, ntabwo wavuga muri ipfumba cyangwa ureke ngo mugire ngo abantu batazapfa, nabyo ni ikibazo. Bashobora kuzamurika ibyaha by'intambara, bashobora kuzabarika kuko byo birahari. Byagiye bigaragara ko indege zabo zigenda zigahonda isasa aha n'aha bitavanguye abasivile, bitavanguye n'abasirikare. Ibyo kandi bikaba biri ku mpande zombi. Ariko igikomeye njyewe nikikora kimpangayikishije ni uko n'abakabashije kuba babafasha gukemura ibyo bibazo twagira icyo bakora. Nababwiraga ibyo mu gihe cyo kuba bamenya igituje gihari kerero ubu bari bafite umuryango w'ubumwe bwa Afurika uyuwa icyicaro cyayo kibahariye niyo twita muri kapitali ya Afurika. Iyo mirambo yabagira ngaho mu gitondo amamoniro bakabyuka ugasanga abantu bapfuye, ariko ntihagire uza kumanika urutoki ngo abwire ati guverinoma nyamuneka ceceka.
Ku bijyanye n'igihembo cy'amahoro ntabwo yakirebera, agomba afite urugamba agomba kurwana. Simpamya ko aricyo cyabanza mbere yo kurengera leta, ariko ikindi nongeraho bigaragara ko ariwe washoye igice kinini cyo gutangiza iyi ntambara. Iyo urebye uburyo yatangira ukibaza impamvu ariwe buryo yahisemo aho noneho kurengera cya gikombe mu gihe yari agifite uburyo kugira ngo atangize intambara. Aho ngaho ngira ngo niho umuntu yakomeza no kureba nanone.
Ibyo muvuga ni byo pardonel kureta wenda na Damascene takuze no kwigurisha aho ndashaka kumbabarire. Ibyo uvuga ni byo intambara umenyigi itangirira ntumenye igihagarariye. Urahaguruka kuvuga mu gihe ukubita umuntu umwana umunyafu ukabona wagira hariya akagutera amabuye ari imirenge itse wagiye wumva n'abantu bica basi. Na biriya rero ni ko babivuga, baravuga ati ngiye mbacanye mbacikishe mbacikishije agiye kubona mu byaya amaze ku isoko.
Ubwo niba numva neza ibyo mushaka kuvuga, ntabwo Abiy Ahmed yarazi ko ibintu bizagera aho bigeze ubu ngubu?
Ntabwo ntekereza ko ari ibitekerezo yarazi ko ari ibintu bizagera kuba ku munsi umwe hanyuma bikagera ariko ntekereza ari ibintu nabo baragenda barafunga abantu bamenyereye mu Rwanda intambara basa n'aho babiranze bagenda bigira mu bigunda barangije bapfumuka bamaze kwiruganiza.
Utarajya kure reka wenda mpite nkubaza ikibazo gishamikiye kuri icyo, niba bibaho ko umuntu wigeze guhabwa igihembo nk'iki cyo kuri uru rwego ashobora kucyamburwa, urabona Abiy Ahmed yaba afite amahirwe angana iki yo kukigumana?
Kujya kukimwambura ni ibintu byabamuza urugendo rurerure. Ni urugendo rurerure, ntabwo ntekereza ko yazamura kimwambura ejo cyangwa ejo bundi. Nabyo ni ibintu bagomba kugira gutekereza. Nicyo nari nshatse kuvuga ni uko kuvuga ngo umuntu w'umunyamaguru kigaragara ko ntayo, kandi nanone nkasubiramo niho nari mpereye mvuga yuko ntabwo igihugu cyaba cyatewe hanyuma kugira ngo hahagarikire aho ngaho. Ntabwo ari kiriya ngo bipfumbate, ni ngombwa ko nabo bashaka ikindi gisubizo, ntibabwire bati turerekera ngo turi kuko nibatarwana abandi barazubakira byitabirwa.
Jean Damascene Philosophe kino kibazo abantu barimo baragikurikiranira hafi harimo Olusegun Obasanjo wigeze kuba president wa Nigeria ari kumwe n'intumwa ya America Geoffrey Feltman barimo basa nkaho bifuza cyangwa se bashaka guhuza impande zombi babikishije mu biganiro ukurikije uko ikibazo kimeze ukurikije aho kimaze kugera umuvuduko izingabo za TPLF ziriho zisatira mu rwa mukuru urabona abagabo hari kibazageraho
bashobora kukigeraho cyangwa niba kigereho ariko icyo mbona nuko TPLF bayoboye urugamba aho bigeze kuko urabona ko ari bafite imbaraga zishobora gutuma habaho negotiation cyangwa bijyanye no kuganira niba byemera bizaba ariko kugeza uyu munsi urabona ko ariho barimo muri privacy cyangwa ntebiriho kuko inyeshyamba ziba ari inyeshyamba ubuyobozi buba ubuyobozi akenshi usanga ubuyobozi buvugwa kurusha n'inyeshyamba n'ibyo ubuyobozi bukora bigaragara cyangwa bivugwa cyane kurusha ibyo inyeshyamba zakoze ushobora kubwira ati ubuyobozi ati nimuhagarike ariko inyeshyamba zo zigakomeza zikaza biragaragara ko ziyoboye zishobora kuba arizo ntandaro yuko hazabaho ibiganiro zibyemye nkaba ntekereza ko Amerika ndetse n'uri uhagarariye ubumwe bwa Afurika nibakomeza kuganira n'impande zombi bashobora kugera ku mwanzuro kuganira hagati ya biriya bice byose hanyuma bakagabana ubutegetsi mbona aricyo cyonyine gishobora guhosha biriya bice
Tondo nawe niko ubibona
nagiye mbona intambara nyinshi zibamo ari muri Afurika ari n'ahandi iyo abantu bamaze kurakaranya bakageza hariya niyo babyimbira none ahangaha mu buryo bwo kugira ngo basubire inyuma bagende bitunganye hazabe mu nzu idatinze ari we gutanga amahoro kuri gahunda ze yatekereje barabikora bavuge ngo nibahagarare bagire gute ariko niyo bahagarara uko mbona hariya hatavuye mutsinze bizaba ari ibyanyirarureshwa bizaba ari ibyanyirarureshwa kuko umujinya uri hejuru abandi baramonamo amahirwe kugira ngo basunike buriya butegetsi abandi bakagira amahirwe yo kugira ngo bakabonamo amahirwe yo kugira ngo bacishikishe abanyatigari babacishikishije ku buryo rero amahirwe yuko hazavamo ibiganiro by'amahoro kandi abantu bakabyubahiriza ntabwo ari 50% ntabwo biringaniye bazabyemera basubire inyuma bajye kugenda bisunganye
turi gusatira umusozo w'ikiganiro reka mbabaze ikibazo kituganisha ku musozo nyine w'ikiganiro mu bihe nk'ibi by'intambara abaturage baba bashaka kumva abakuru b'ibihugu cyangwa se za guverinoma bababwira amagambo yo kubahumuriza ejo bundi Abiy Ahmed aherutse gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe umuturage wumva ibi ntabwo yumva ko inzira isigaye yonyine yo kugira ngo abone amahoro ari uguhunga mu gihe ku rundi ruhande kwaba ari nko gutiza umurindi hadoi cyangwa se umwanzi bahanganye reka mpera ku ijanda masene urakurikira
iki kibazo kinagora yewe biragoye ko wanavuga ngo Ethiopia kurwana n'abantu bw'abatigure nawe na Ethiopia abarumo na Ethiopia abafarani Ethiopia n'abandi n'utundi tugurupe rishyize hamwe ejo bundi bagakora urunana urunani ushobora kubivuga uti Ethiopia irwana n'abantu ariko ugasanga ubwo uri kubwira muri Arisa ni mukuru urimo kuri urwo rugamba ruguriye muri iyo munyeshyamba kuvuga ngo Leta iri kurwana n'abantu biragoye kuko n'abantu bayo ni nta bavandimwe bafite bene wabo Addis Ababa abatigureyo bari mu nzego hari abari mu nzego donc ni nabo ba Oromo noneho Oromo yo ni n'ubwoko bwa Ministry Abi cyangwa ngo ni intambara y'abavandimwe n'igorera ni intambara y'abantu basangiye igihugu basangiye icyo kivandimwe aho rero ntekereza ko disikuru nk'iriya nyine nk'umuyobozi aba agomba kuyivuga akavuga ko ibihe bikomeye kandi koko biba bikomeye burya ariko nanone abaturage baba banabimenye mbere burya kuko baraganira bazobigana barahamagarana bazobigana bikaba rero mu gihe byinshi hari uko yitwara ariko icyo yavuga cyose aragomba nyine kurarika abantu kugira ngo arengere ubutegetsi bwe arengere ubuyobozi bwe yerekane ko nagahirika
sinzi niba Tondo nawe hari ubundi buryo ashobora kuba abibonamo Tondo ijambo ni iryawe
urakoze nanone Timo biriya arimo gukora nibyo n'undi wese ufite ubutegetsi cyangwa se n'u Rwanda yagakoze abashaka kugira ngo abantu bumve ko arimo arengera ingingo zabo kuko niba harimo liberation le front de liberation ya urumo ari bwo kokomokamo harimo bamwe baturiya yarewe bije nta kigatumarije harimo nabandi bavuga bati abandi babanga mwabo buri wese rero abashaka kugira ngo agire reservoir no kuvuga ahantu ashaka kubana abashyigikiye iyo ntambara haba mu barwanyi haba no mu ngufu zo nashaka kuvuga none amikoro ni ngombwa rero ko ababwira ati murashize igishobora kuba kibi nanone rero muri ibyo ngibyo iyo wabikoze nuko hashobora kubamo ubwicanyi hagati y'amoko atandukanye no mu bwoko bwabo hagati aho ngaho ugazasanga abarumo babigisha abarumo ukabyuka mu gitondo turiya ni ukwambira amende we akavuga ati niwe muri we rero nicyo kintu kibi kirimo kijya guhura n'ibindi byakubwiraga jadamaseri nta yindi rangati yakoresha ntabwo yavuga ati muzajye kugenda mubahe amapipi muzagende mujye kubaha no nibyo nakubwiraga nanone nahereho ko buri wese ashaka kugira ngo azagende atsinde kandi uwawe watsinze amutsinze uruhenu ahavane isomo bamucishije
intambara iriya ntambara ntabwo ari nziza kuri Ethiopia ntabwo ari nziza ku gihugu nka kiriya twafataga nka modele mu majyambere mu bikorwa remezo mu gutera imbere mwese mwaciye ku kibuga cya Addis Abeba wabonaga rwose ari igihugu gitekanye gituje cy'intangarugero ubukungu bukura noneho rero kuzana intambara hagati y'amoko icyo bisiga n'icyo bivuze urumva ko ntabwo bizagira ingaruka nziza icyiza ni uko habaho ayo masezerano bakaba bahagarika bakagabana ubutegetsi niba ari byo bashaka ariko abaturage ntibahagendere n'izo nzangano ntibazigize hagati y'amoko niryo ryiza muri kariya gace
cyondo nawe dusoreza ikiganiro niba hari icyo wumva ntakubajije ariko washaka kuvuga mu magambo makeya
urakoze ni biriya bintu byose bituruka ku gitugu nacyo kirimo kuva mirese nawe afashe ubutegetsi nawe icyo gitugu cyari gihari icyo kintu cyo kwikanyiza cyari gihari cyo kujya mu bintu byose muri kimwe n'abandi bose iyo bibone hasi nk'ikikirwe nk'uko iterambere rirahari harimo gahunda y'intuza rwose batwaye nka gisirikare bagatera imbere ugasanga ibintu biragaragara uko utuye bakaba bamukunze ugize gutyo bikaba byagenze gutyo ubwabyo ni ikibazo gikomeye n'undi uzajyaho rero niko bizamera kuko iryo terambere riragaragara ryari rihari njyewe nahageze muri za 80 n'umunani irangira yari imeze abantu bari bakiriye bameze nabi bakiriye kubwira rero abantu bagizamo bavuga ngo tugere mu gihugu kimeze neza abantu barashima none cyose bigiye kuba umuyonga kuko babashyize kuri pamu ntibagende birukanka batabanje kubyumvikanaho n'ejo bundi no kugira ngo bariya bafate ubutegetsi batangire kujya gukosora abo babakandamije nabyo ni impamvu ziri ngibyo by'abantu bakubwira bati murashaka demokarasi murashaka icyizere murashaka igihugu kigira aho ngaho kikazana amabi nk'ari ibintu byose byo kugira ngo bishyire nk'ibyo bamaze kwimenyereza murimo kuvuga ati turashaka imishyikirano aho kugira ngo bashyikirane bakavuga ati ndakoresha ingufu za gisirikare ni ikibazo rero gikomeye biradindiza abo baturage inzara zo muri Ethiopia zari zimaze kugabanuka kandi mwibuke kiriya gihugu nicyo cya kabiri muri Afurika gifite abaturage benshi nubwo havuyeho Eritrea gifite abaturage bose ni cya kabiri nyuma ya Nigeria mukagenda rero none uje muri mazi kugera aho bigasenyuka kubera iki kubera ubwo busumbane bwaje buhaba buba aho ngaho n'uje kuza kwajya kugukosora akagukosora akoresheje ingufu n'abandi barwatse izindi ni ikibazo rero gikomeye birababaje kuri b'abanyetiyopiya
Jondo Jarive umunyapolitike wabaye muri Ethiopia nawe Jean Damascene Philos ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
nshuti rero bakunzi b'ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC ikiganiro twari twabateguriye ku kibazo cy'intambara yo muri Ethiopia n'aha gihumurije mwagiteguriye kandi mukigezwaho nanjye Tim Harris Shimwe ugire umunsi mwiza nakagaruka.
Turamushimiye mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe n'abatumire baganiye uyu munsi ku kibazo cy'intambara n'amakimbirane akomeje kuvugwa mu gihugu cya Ethiopia kuva umwaka ushize. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi nongeye kubifuriza ubuzima bwiza n'amahirwe mu miryango yanyu. Murakarama.